Bebebusi, small rapper, produce and ready that done production, DNS records. Banange mukoleleji, ebi alavu tabia gala ye. Banange mukoleleji, ebi alavu tabia gala ye. Shiba ndamye, amazima dala wono muwala ndamye, na 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 na. Shiba ndamye, amazima dala wono muwala ndamye, na 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 na. Namufatira ku luyimba lwa nsekula mu situdio munda ne neyanjula zefefe busi rapa venabulagala bwe yanambalira ikyo songo ne manyanza njagala olunaku lutuka video tulino gikola Frank ajja ku kino yegwana njulira yajja yakano kusinga kama jalanga ne bwaba musibe aranira omutwala bwe twamala yampa haga na nsibula nampa nakanamba munamukubira nsindise meseji nyingi tanzirira kitandisa okwawuka na kutenali nsubira olwa wadi zine nyingi za zawangula Shiba alabika atandisa okwewulira okubeera nange alaba aswala kikajjako mu kuyimba zeje nkoma okutawa Banange mukoleleki ebyalavu tabyagala ye Banange mukoleleki ebyabavu tabyagala ye Shiba ndamye amazima dala wono muwala ndamye na 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 Shiba ndamye amazima dala wono muwala ndamye na 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 Shiba ndamye amazima dala wono muwala ndamye na 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 Shiba ndamye amazima dala wono muwala ndamye na 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 Yo namuita muyaye na ngamba wanjawu nemusaba mukwateko nakkiriza nkwatako kati nebuza bwabeera buza wadde wakuba ebyobwavu byange birabika bimubowa queen of the area yazaalibwa Kawempe ne mobilization ye yali asinga amasape sawa zino buli omu yamutika ddatepe naye kyanniragirako ngaatanyweranga ku kikompe ebyange naye kirabika itsova kuba yafuna mu kasente avuga ne rova mu byaddala nze kambaze mu common sense alabika yesize kibiina kye kya TNS namulumba ku facebook ne mufollowinga ebifaananyi ndayikinga ne nkomentinga nejjusa lunaku lwe namumiitinga kuba bwaba ne bashibaholics yeefiiringa Banange mukoleleki ebyalavu tabyagala ye Banange mukoleleki ebyabavu tabyagala ye Shiba ndamye amazima dala wono muwala ndamye na 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 Shiba ndamye amazima dala wono muwala ndamye na 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 Shiba ndamye amazima dala wono muwala ndamye na 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 Shiba ndamye amazima dala wono muwala ndamye na 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 Fesi yenyirira teyetaga mekapo bininwa gisigale yoli wakabinako ngezaako mwerabira nze nnumwesheko naye bamutimbye buli wamu sigala mmulabako nga bwakyampaliriza kantumekabako amuŋŋambire mundy eno mulowoozaako ezo zi radio ne tv zakyalako simolo rapa mbayo antumirako kyaleeta mbu kyekibeerako ku musono banja abamuwondera abanene n'abatono akuba ku mukumu bamutenda lukono ne bawala banne bamutya bamuyitofono siganye mwagala naye atantabye luno gwe twasekula ffenna ankuba atya higino Banange mukoleleki ebyalavu tabyagala ye Banange mukoleleki ebyabavu tabyagala ye
www.mp3ugandanmusic.com